Well, where? Body man.
Nimepoana mashtaji tunalewa kaka pita kademka menelewa kaka ja fasta bila kuchelewa mwezi disani nakosa hewa kaka uliza kama naito badesti eti kako lazi kakodi ata gesti cheti cha msingi nisende na besti yani nisi wambia cha mabesti
asa siju nikagonge nyanyi au nikagonge bebe siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna asa siju nikagonge nyanyi au nikagonge bebe siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna
kaka chana na mimi DJ kaka mfata mchapi wakuasilei tunajua na kulaga mashemeji shemeji we
na mwana akuvunga kaunga akachukua namba kabonga akukacha salama kabonda akabonda kwa chini kanyunda
asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna
na kwa machizi boti badimani aka kamanzi sijui kanani kana pita pita badimani aka kamanzi hivi kanani
mbona kama kila mtu yupo flaga badi swagi yupo oya KB nawe upo ready money naye kumbe yupo
asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna
indo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo tunakwenda ki bad man it's your boy bad man badest bad man.